Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Nafanya ni wakabeko, low inafanya awa hemi mabisho. Taratibu na sambaza flow, na wabana kimya kimya kama brother J-Mo. Wanapopatia riski na pasiba, mindo kivuruge na wavuruge ratiba. Angazao nimegeuka mwiba, kwenye mageto yao wametandaza misiba. Kwa hii biti kadi na wafunza, shafu kwa mwanangu kita mkaminuza. Alo kutuma kwangu kakuchuza, bado nina moto mkali na unguza. Kama na kukela blow sole, na kama inauma haina jinsi blow pole. Bado na kichanga done, natafuta ugari homu waka onye. Inawafanya wanipembeleze, nimekaza sana wanataka niregeze. Inawafanya wajipendekeze, nina domo kubwa hawataki ni wameze. Wangaza kama Black Rider, nina confidence na si mpi mjinga faida. Na wachambua kikalori saida, sijamaliza mishe muendelezo wa Tomb Raider. Hake Mungu swapendi polisi, wanaotubambika kesi mitaji wanafilis. Kuwachana humu haina jinsi, hata ni imbe kwaya kuna mistari dadis. Haina haja ya kuogopana, hii dunia kubwa dunia uwanja pana. Haina haja ya kuogopa bala, mgetupa na fanya nionekane serious, na wapa michongo wana niona genius. Inafanya nijione curious, walo shindana nami wote wameitwa ferias. Wanashangaa kila siku nipo, mbona sipotei kama nyandindi Filipo. Wanashangaa mbona nipo simple, mtu wa zamani tangu K-Town people. Na shukuru alhamdulillahi, ewe Mungu Baba nipe kazi zenye maslahi. Na hapa astaka filulai, wasani wachawi kwenye mziki wetu watu fai. Watu tunawaza vipi tubebane, wao wanawaza kwa waganga walogane. Bara kama vipi ijulikane, na nikigagula mwenye pepo tulikeme. Basi wote mmesamehewa, haya ni maombi na nyinyote mmeombewa. Ishi nikipaji songekewa, naweza imba pombe na nyinyote mkalewa. Ni uwezo nilopewa, wajanja wachache na tumai mtaelewa. Ichi ni kipaji songekewa, naweza imba pombe na nyinyote mkalewa. Naweka meza ni